This is CliffCentral.com.
Progressive, cultured, and brave.
And now, the moment you've all been waiting for.
The Threaded Exchange with CRB Ealing. Live on Cliff Central.
Hello, South Africa. Liqabaleni Siyabonga Bheyile live from the best podcast station in the world. And this is Cliff Central back at it on the Thread Exchange. This is a show about black excellence, man, talking about conversations that are progressive, cultured, and brave. Dung Siyabonga, I can't believe they've given me this show for over a year now. I feel like I keep fucking up, but that's the fun of it. And today I've got a guest host. Elinye Qaba, uTina. Tina, what's up?
Hey, see, I'm Jani.
Talk louder. Get close to the mic. Don't be so nervous.
I'm scared. Oh, my gosh.
Why are people scared of radio?
I don't know.
I feel like everyone's always so tense around, like, being in a studio and so on.
I think it's more intimidating that I abandoned it and abandoned Baboni. So, like, I don't know. Like, I'm scared.
Do you know what I think about? I see my radio show as, like, a therapy session. I don't actually care who's listening.
Is it?
Yeah, I don't. Okay. I say whatever I want.
Okay, I'm going to breathe and like try to see it like that.
Yeah. Tell us a bit about yourself.
My name is Tina. As Sia just mentioned, my surname is Jita. But I go by Tina Badu Charles. I'm the godmother of Braamfontein. I'm a stylist. I'm a writer. And a personal shopper. I'm a researcher. And I love fashion and music and stuff.
Yeah. Now, let me ask a question. I feel like fashion has become such a huge thing up in Mzansi. And
yes.
Everyone is a designer. Everyone is a creative.
Yes.
And I always feel like, nah, you know. So for you, like, what does actually being in fashion or being a creative mean to you? Is it just because it's a cool thing to do, or is it because it runs intrinsically in your blood?
It's because, like, it's a serious form of expression, I think.
Yeah.
And I don't think fashion is about, like, following trends or anything. It's just, like, about you expressing yourself and just being like, I don't care what anybody thinks. Like, this is me, but, like, still looking good.
Yeah.
So, yeah, that's what it means
and,
for
and
me.
And yes, one thing I always say in Gending Umxhosa is that fashion for us was never about, like, trends or style. Like, singamaXhosa is a reflective of our culture. Like, you can't wear all black because kuzila or good. You get what I'm saying? Like,
yes,
so for me, I always feel like when people, especially Africans, when they approach fashion, they never approach it from a cultural perspective, because we have such a rich culture and we're able to tell our stories in such a modern way using our cultures and inspiration. So I always feel like people are sleeping on that.
I think it's coming up though. I think a lot of just South Africans, or I think a lot of black people worldwide, are just like trying to find like very cool things that speak to our heritage and our culture, and like, yeah, it makes us pop. It's amazing. Have you seen Afropunk? Like,
it's amazing. But let's get on to today. Namhlanje, I feel like it's a Xhosa takeover. And I'm very excited. And the reason I'm excited, because kuthiwa lo bhuti akathethi isilungu kwi interviews. I'm like, that's fucking great. Do you know how problematic it is when they make fun of black people when we're trying to speak English or trying to speak Afrikaans? And it's like, when you go overseas, like, even when you look at soccer players, Abo Ronaldo, they speak their mother tongues. So for me, I really, really love the fact that lo bhuti is like, yeah, I'm going to speak isiXhosa. If you want to interview me, I'm going to speak isiXhosa. But yeah, his name is Nathi. I've always been a fan of, I'm actually just a fan of people from the Eastern Cape who come out despite the odds of what they faced, despite people telling them, nah, you can't do this. I love the fact that amaXhosa don't give a shit, and amaXhosa, if they want to do something, they do it. So uButnathi, he's here today, and he's in the studio right now. So I want to put out a disclaimer. uButnathi, today ayo interview le siyanqokola kuTed. So Ngokola, let me put you on the mic real quick. Can you?
Okay.
Yeah, Vagal.
Yeah.
So namhlanje sa Ngokola puti, so kulega, nobu funteta ngandoni sa teta. Le interview ayo PR ndondo. Nezinto ze PR. Tell me about your song.
Okay.
No. Sa Ngokola tina njenga wan basi Eastern Cape sa teta. But before we begin the interview, I always dreamt of this moment. I listened to your album. Carol reminded me to like listen. And there's a song of yours that I really, really love, which is called Uzozibonela. So I want to just play that track before we begin the show, just to ease into the interview. And also, yeah, uNathi must enjoy this moment. I always feel like as a musician, one of the biggest things is I always want to see people listen to my shit. You know what I'm saying? Like, I feel like that's so cool. So yeah, this is a track by uNathi called Uzozibonela.
This is CliffCentral.com.
Yo, hi John, siyavuma namhlanje. Butnat.
Budwa.
Mandikubulise ngembeko.
Eyo man but.
Dithi buti molo. Siyavuka kuba nawe namhlanje. Uba nawe ayonto encinci ukuthi. Lili thamsanqa lika Thixo lapha namhlanje. Kudala ukuthetha nawe.
Tebulela.
But I think ibinge ixesha
belingekafiki.
UThixo bengekasebenzi.
Yeah.
Unjani namhlanje buti?
Buti wam ndiyaphila khonto kunjani kune?
Hayi siyaphila. Yabona I feel kula maxesha wethu namhlanje xa sibulisa umntu uba unjani isoloko eyilaa nto uba hayi ndiphilile sidlule asikhe simbuze ukuba yeyi unjani so ndicela unabise uba unjani uziva njani uyavuya usandurelisa i-album entsha like xa ndikubuza uba unjani khawu uzame unabise uba unjani kanye kanye
budam okuqala ukuze singanabisi uba sinjani xa sibuza impilo sifuna uba wonke umntu azi iindaba zethu ubana ngabo khe ke eyona nto engamandla sigulelwa ngumama endlini ayondaba yakho omnye umntu loo nto leyo so yile nto sifesi iqhawule sithi hayi ndiyaphila kunjani ezinye iingxaki akumelanga abanye abantu bazazi but ke kunyanzelekile le nibaniyazi okay butwam ndiphilile ndonwabile futhi uThixo undenzela izinto ngaphezu kobana ngaba benilindele uyabo so kum yeyona nto ibalulekileyo kulo nyaka yiyo le nto nealbhum ekuthiwana yeyona album ihappy endonwabileyo kuyo kunazo zonke ialbhum endike ndazenza uyabo ya so isizathu soko kukubana ngaba unathi uphantsi kwekhampani yakhe ebizwa ngoba iMankai Media so ndiyacinga uba yenye yezinto endenza ubana ngabantu onwabeleyo nokuthi ngethamsanqa nonomvula wafumaneka so zizinto ezindonwabisayo ebomini ezo yabo
hayi ke ndiyavuya bona ke ngoxa undinabisele kakuhle ndiyavuya kakhulu ubhuti wam thina khawuthela ufuna uthetha na qhawuko lokumlomo
no mna ndiyoyika because awukandibuza imbandi njani first of all and kudala ndifuna ukubalisela uba wow namhlanje ndiyagowa
amasukubunanobhuti nathi sakumamela thina unjani namhlanje siswam khawusixelele uba unjani ndiyakubona uba ukhathazekile
ndirayithi ne but like I think abafana basojobeka bekho right guys abandivurivayi wow bencuba ndonwabile but wow like xa ndicinga like ulife wam yeah
nani kaloku nifuna ujoyina nezi cool kids zalapha
esiphi ngoku ndisipholele kangaka
nifuna ujoyina nezi cool kids kaloku
uneyanasinoba ndoyika nabantu and aba ndicinga uba barayithi ngaba bandivurivaya worse
yo
yayiva
hayi asina but nathi unayiadvice ucebise
uyakwazi ucebisa
iinto zomjona ndiyazonika ke mnake abona but nathi usixakile ngoko because asixakwa masithini
guys bendingekho right nzoshen be right ngoku I just need to get it off my chest
okay hayi noko ukhululeka kwako kusibalisela nje
no ashem okay
but nathi masitsale mani le nto siyibuyisele umva ubut nathi uphuma phi ngubani ubut nathi
Budwam ndi ngonkosinathi wakamankayi ndizalelwe eMthatha ngokokuzalwa kuba abazali bam bebesebenza eMthatha but ndingowasemakliye ngoba abazali bam baphume emakliye ubomi bam bonke ndiqale emakliye into yomculo nje impilo yonke isemakliye yeah so ngunathi lo
ukhula kwakho ubukhulu udibene nomculo usemncinci
ndikhulele emculweni budwam ndikhulele phakathi komculo
kokwenu bekho umculo
ekhaya bekhona umculo ya
ke ngicela ubuza bebona mna ndingowasedutywa elali kuthokisa amachibini and mna ndenza impahla ndiyadizayina yabo so into yam yodibana nefashion ndadibana nayo ekhaya
okay
kodwa xa ndifuna uyilandela le nto ndiyenza ikarier kwakumane kusithiwa ha-a funa ukuqala ube nedigree uyiwele le nto yaqonda sasikusha ngelo hlobo yabo so kuwe into yomculo yayinto eyenziwa for fun okanye yayinto oba wawupusho oba mawube yimvumi eventually
budwam kumakhaya wonke akekho umzali umntana angamqhubela esikolweni bonke abazali but ke ngoku zikhona izinto ezingamandla bomini bomntu ezodlula le nto kuthiwa yenze yabo ziye zibe ngaphezulu kwale nto kuthiwa kokwenu funeka uyenze ibe zizo ezigqwesayo njengomculo yabo yile nto ufumanise ukuba abanye abantu uye ufumanise ukubana ngaba bayasiwa ezikolweni makokwabo but ufumanise ukuba umntu azoyeka esikolweni xa ezokwenza unyaka wokugqibela yabo yile nto ilapha ngaphakathi kwakhe impushela ubana ngaba makenze yona hayi le abazali babona uba imfanele because abazali kukhona izinto abazibonayo ubana ngaba zisifanele but uThixo kukhona izinto azibekileyo azaziyo ubana ngaba zifanele thina yabo so ndicinga ubana ngaba ya nam ekhaya bendipushwa kwezo zinto but umculo wadlala indima
xa udecide ke ngoku uba because ibuhlungu laa nto because abazali bethu bakhulele kwelinye ixesha uyaqonda and abazali bethu bafuna nathi sikwazi uphila sibe nayo imali sibe nabo ubomi sitshate sibe nabantwana uyaqonda and yabona mna ndikhulele ndafumana i-scholarship se-rugby ndafunde Windhoek and eyona nto yayimane indibambe engqondweni yam is that thina xa sifunda especially xa sise e-high school inqeqesho ithi uba yeyi xa ugqibile apha ku-grade 12 uya e-UCT uya you know uya NMMU uyofumana i-degree xa ufumana i-degree ke ngoku uzawubuild ulife wakho where abantwana bangabelungu ixesha elinintsi bafuna uthatha ii-gap years bafuna ukwenza zonke ezi zinto and thina singabantwana abamnyama asisinikwa esa space to explore ukanye sizifumani ba yintoni le nto kanye sifuna uyenza so ndicela ubuza kuwe but especially xa sijonge i-Eastern Cape yazi iyona nto ebuhlungu kum nge-Eastern Cape is that Eastern Cape creatively singabona abantu I believe abalidishayo in the world actually yabona ooringo baphume e-Eastern Cape ooSpokers baphume e-Eastern Cape ooMandela ooThabombe sonke siphume e-Eastern Cape but eyona nto I feel that i-potential yabantwana there's only a few of us abakwazi uphuma kulaa nto sibe lapha eRhawutini sezenza izinto sifuna uzenza so kangoku kule company uyibhildayo okanye even in your personal life abantwana bakho xa bakhulisa how are you gonna uzayenza njani into yokubana uba mabakwazi ufunda but ubanike laa opportunity uba nabo bakwazi uba i-creative babe free njengawe
bhutam ndicinga uba yabona unifake ekoneni undithethisa izinto ebendingafuni ukuzithetha yabo but thina abantu abamnyama sithi xa sifundisa abantwana bethu sithi education is the key to success ne asitsho ubana ngaba i-education iyinto yokuzithethelela kule nto nayo because i-education yodwa imenzela ntoni umntana yile nto ibangela ubana ngaba wonke umntu omnyama namhlanje ufike egcwele erenkini elinda iteksi but abantwana babelungu bathi bekhula bakhule benemoto emakokwabo ibiphi education kubo yabo so mna ndibona ingathi sivalelwe amathuba wezinto ezininzi ngento esiyibona ingathi ibalulekile because engqondweni ubethelela la ndibana ngaba i-education ezandikhupha kule ntlupheko ufunde ugqiba uphinde ubuyele kula ntlupheko ubucimba uzawuphuma kuyo yabo yona i-right but ke ngoku makube khona into esecaleni ozawukwazi ukuphila ngayo because asingeke sibe ngoogqirha sonke asingeke sibe like zizifundiswa sonke abanye abantu badalelwe uba basebenzise izandla abanye abantu banikwe ingqondo yendalo yabo so asikwazi ubana ngaba siye esikolweni siyofunda into eyi-one kodwa asizusebenza umsebenzi omnye
and ibuhlungu laa nto especially xa usesikolo yabona mna ngondandifuna ndicimba ndidom ngoba xa zithetha itishara ndandiqomba yho iyabhora le wele
andiyandika
le wele ndifuna ukwenza impahla like into so xa ndigoduka ndandidla ngovele ndivula imagazini so even nale concept of i-education like thina siyifundiswe ngendlela uba yiya esikolweni uhlala eklasini kodwa uba wena uyimvumi mna ndiyidizayina and ndithatha ixesha lam ndizenza bhetele kule nto ndifuna uyenza yi-education
leyobecause
uyafumana ngoku eSouth Africa uba banintsi abantwana bamnyama banazo zonke ezi degrees thile but abamane imisebenzi baphinde babuyele emakhaya
injalo
umntana ke ngoku abe ne-suicide ke ngoku because ucinga uba ufeyilile ngestandard but wam mandiyithathe mva le nto kaphinda so ukhulele emculweni kokwenu uqale nini uzazi uba because banintsi abantu abakhulele emculweni kodwa namkhulele emculweni ekhaya but andikwazi ucula so uzoyazi nini uba wena uba yeyi le nto ndinayo ndiyiphethe and ndiyithembile kawundicacisele uba ukhula kwakhulule emculweni but how did it happen that ube involved kulaa mculo wasekokwenu and udiscoverishe nini uba yeyi yinto endifuna uyenza le ubheka phambili
yabona bhutam ezinye izinto ndicinga ezinye izinto esidalelwe zona siqale sinyanzelwe kuzo uba masizenze yabo apha ekukhuleni ke ngoku uzozikhethela uba uyafuna ukuyenza okanye awufuna ukuyenza. Nam ndikhulele kweli khaya bekusithi before kulalwe kuthandazwe, yaqonda. So xa kuzawuthandazwa kuqale kuculwe, yabo. So into ibisenzeka phaa ekhaya bendikhonjwa mhlawumbi qala ingoma, yabo. Ndikhule ndisidoti njengabantwana bonke, yeah. Mhlawumbi
so kuhlabela kukwena?
Ya, bendihlabela. So ufumanise kubana ngaba mhlawumbi okanye ndizibuyela ngaphandle ndiziqhunyelwe, yabo.
Yeah.
So so kuthiwa qala ingoma endiqonda ndiyithandi ke le ndenzekayo, but ke ngenxa into yoba into yalapha ekhaya ndizayihloniphi, yabo.
Yeah.
So ihambe yahamba yahamba, okay, yazizela kum, yandim ngoku ozikhethela bo, okay, cacile uba ndiyakwazi ukucula. Kwale ndibana ngaba kumane kukhonjwa mntu uba mandiqala ingoma, yabo. And okwesibini ke ngoku nakwiindawo endimane ndicula kuzo ndifumanise kubana ngabo, okay, abantu bayancoma futhi ke ngoku ndiba nepavi kakhulu, yabo.
Mm.
So ndabona apho ke ndiyakwazi ukucula, ndaqala ndazibhalele ke ngoku iingoma zam.
Yeah.
Yeah. Yasuka apho
ndicela ularha for what so ndiya imagineisha ngoku se-high school and ngoku umntu akwazi uyahlabela. So ke ngoku xa ufuna i-cherry bubhale lyrics umculele.
Ya, senditsho uba xa ndisenza ingoma bendibana laa nto uba okay, ukuze ndikwazi ubhala ngothando bendibhala ngale nto ndiyicingayo uba izawuchaza lo mntu ndiyibhalela yena, yabo.
Yeah.
So isuke apho into yobana ngaba ndikwazi ukuziexpressa phaa emculweni ubana ngaba ndiziva kanjani.
Yeah.
Yeah.
So do you think umculo wakho ngoku yabona zonke izingoma zakho xa ndizimamela zindihlaba ngaphakathi ngoba ngoma lo bhuti lo ingale ndayiculayo iyenzeka. So till this, like, since usuka kula era yakho yase high school too, uvubhala umculo uchaza abantu, do you still, is it uyicontinuishile lo prog even namhlanje xa usenza umculo uyithatha?
Yeah.
From i-experience yakho.
Yeah, yeah. Ndiyakwazi bhuti wam ukwenza ngolo hlobo, but ndiyakwazi ubana ngaba neyakho ingxaki ndikwazi ukuyibalisa kule nto ndiyibhalileyo, yabo. Senditsho uba ndikhulile ekubeni uba ndikwazi ubhalela mna ndodwa, but ndiyakwazi uba ndigqithise neyakho umyalezo yaqonda orhalela uba mawugqithe.
Yeah.
Yeah.
Yeah. Tina?
But nothing, ndicela ukuphinda ndibuyele kule nto ye creative careers. A lot of people xa bene gift, especially a creative one, baye bene backup plan. So that's if, okay, cool, ayisebenzi le nto, so ndizobuyela call center or whatever. Wawunayo wena la backup plan, or waye wabanenkani wathi this is me, ndiphiwe le nto, so ayikho enye indlela, I'm just gonna have to make it work.
Noba bangathini,
sisiwam ndiyacinga uba bendinenkani, yabo. Because ekhaya ke kwakhona unyaka mani ebekufanele ubana ngaba ndiyaphangela nam njengabanye abantu, yabo. Bendibona abanye like oontanga bam bebuya emisebenzini bephethe iplastiki, yabo. Abazali abathandi xa kunjeya, bafuna uba nawe yenza laa nto yenzekayo because awuzuhlala nje apha endlini ugqiba ukutya, yabo. So nam ke
umdala
kangako uba kutheni ungafuna umsebenzi wena. But bendinalaa nto mna uba okay, uba ndiye ndangena ndiyakwazi ukuyenza laa nto bayenzayo, yabo. Ndingakwazi ukuyenza, but uba ndiyayenza izawubulala yonke le nto lapha engqondweni yam, yabo. Because nam ndizawusebenzela ubana ngaba qho nge-weekend ndibuye neplastiki, yabo. Kanti le ndiyifuna ingapha kweplastiki zange-weekend, yabo. So yeah.
Also, didn't it take long for you to get to lenda ukuyo ngoku and kula process ngoku salindileyo u frustrated?
Awusakumshi mami.
Xolo. Xolweni. Xolweni guys. Anyways, kula process usalindileyo ungayazi ba like when's your big break coming or whatever. Ngubani umntu wayixhasa to like just tell you bana okay, it's not going to be like this forever. So who was that person that grounded you and made you see ba uzophumelela noba kunini, like it's going to happen?
Okay, sisiwam uyi-one umntu ebebhiliva kuthi eyazi futhi uba sizawuphumelela. Bendingayazi uba yintoni le mnika ithemba kangaka loba sizawuphumelela ngumama wethu. Ebebhiliva ubana ngaba sizawuphumelela, andiyazi uba wayibona njani loo nto, yabo. And okwesibini, nam apha ekukhuleni bendibanamaphupha mani, yabo. Ndibe nephupha lobana ngaba ndizibone ingathi ndicula esteji. Zange ndacula esteji emaclear. Ingathi ndicule eqongeni kugcwele abantu abaninzi endingabaziyo, yabo. So ndayibona loo nto bokhe indibonisa i-future ubana ngaba ziindawo endisezawucula kuzo ezo. Zezinye izinto ebezindinika ithemba ezo uba okay, amani zawuphumelela. And ndikhula nalo mfana ulapha ecani kwam. Bendidla ngokuthi kuye xa ndithetha naye ndithi, mfethu, yabona ubomi endiphilayo ayibubo bomi bekufanele uba ndiyaphila. Ubomi endizawuphila busezawuvela ngenye imini but obu ubonayo ayikabi bubo. Yeah. So bendizazi ubana ngaba kumele uba ndiphile nje.
Yazi bhuti, eyona nto endiyithandayo ngawe ne bendiwazi umculo wakho before ndisidibane namhlanje. Xa ndisiva incoko yakho nendlela ocinga ngayo ucingisa la maqhawe asuke Eastern Cape abantu banjengoni Mandela where kokwenu ukhuliswe ngendlela ethile and into endiyithandayo ngawe is that you are able to look how you were raised into ukhuliswe ngayo but to understand ba even i-culture ayikho perfect into ezithile asikwazi omama bethu didn't have like education umhlaba esiphila kuwo namhlanje uhlukile so into endiyithandayo ngawe uyakwazi ukuxuba indlela obukhuliswe ngayo but also ufake leyakho leyakho into ndicela ubuza bhuti xa ujonga ulutsha namhlanje uyabo abantwana abaninzi bacinga uba uphosuwisha idream yakho yinto elula uyabo umntu xa engenamali acinga uba yho let me give up namfuna eza plastic uyaqonda not to understand that ilife esiyiphilayo it's always about uyakha uphuke uphinde wakhe uphuke uphinde wakhe but each time usakha kaphinda uya uba strong so ndicela ubuza bhuti xa ucinga indlela oyihambileyo wena you know indlela oyihambileyo khange ibe lula because ubomi into ezenzeka bumna sikwazi uziplana ziyenzeka but each time where you felt okanye uziva uba you've broken down yintoni laa nto ubicinga uba like it's the same thing I would ask Nelson Mandela a prison 25 years your spirit can break completely and you ungave sikugive up abantu bave ba give up noba umuntu akakho sitrongo noba uphi kuwe yindoni lando yayikwenza ungagive up aphe bomini bakho kwinto ezininzi ezenzekile ebomini bakho yindoni into encinci oyikhuyicinga uqombe yo kunzima namhlanje andinamali andiyazi banza uthini but ndisabheka phambili
Budam ngiyaxhomekeka kubana ngaba ukugive up yintoni yabo because abanye like kuyaxhomekeka kubana ngaba xa ugive uphile wenza ntoni and ndingalinda into namhlanje ndiyibomo khe ayifiki but kuya ngobana ngaba xa ingafikanga yintoni endizawuyenza yabo so ndizama ukuthi wonke umntu unayo laa nto apha ebomini yoba okay ngondincamile ndigive uphile yabo but kuya ngoba emveni kobana ngaba uthathe eso sigqibo wenza ntoni yabo ubana ngaba uzawuthi xa ugive uphile uthathe ubomi bakho ayincedi into loo nto but iqhawula le nto ibiza ukwenzeka mhlawumbi okanye ngomso emveni koba uncamile mhlawumbi okanye kulapho ubuzawuphumelela khona so le nto ndithi kuya ngoba emveni koba ugive uphile wenza ntoni abanye abantu okay mandithethe ngam mna ndiyakwazi ugive up but ndilinde kwakule ndawo bendikuyo but ndibendizixela okay ndigive uphile kodwa ndizuthi ngenxa yba ndigive uphile ndithi okay mandihambe ndiyotshaya i-drugs mandihambe ndiyosela utywala ngoba ndigive uphile ndigive uphile ndiyazazi mna but ndisalindile ngondigive uphileyo ndizama uyibeka kanjalo
I think yabona mna xa ndithetha from experience yabona last year ndiye ndazama ugive up yabo ndazama ucommit suicide last year and eyona nto ibibuhlungu kum okanye iye ndenze ndagive up ibilaa ncoko uba xa usuke Eastern Cape uzithembile ngegift yakho yabona le nto kwethu kule nto yothunga kuthiwa yi-business of fashion and mandithi kuwe yi-business of music mna zange le nto ndiyenzayo ndiyenza uba ndicinga uba izanenzela imali ndiyenza kube isisiphiwo sikathixo ne so uzanesisiphiwo sikathixo apha erhawutini and then wonke umntu ke ngoku uyayifuna le nto nayo nawe ke ngoku ucinga uba eyi ndibathembile abantu mandibanike le nto mani because ndiyiphiwe and ndifuna wonke umntu avuyisane ngale nto ndiyiphiweyo so ke ngoku i-enaphe ke ngoku it gets to a point now where you feel that le nto uyenzayo awusayi-owni anymore iowna leli rhawuti i-story sakho sidrayiva ngabanye abantu and then uva abantu bethetha into ezithile and then that can break ispirithi sakho uyaqona so for me yayiloo experience injalo where into endandiyiphiwe nguthixo ndayishesha nabantu ndibathembile bayayithatha bayibe le nto bayenze yabo so laa nto leyo yayindenza ngathi ngoku xa ndicinga engqondweni yam ndifuna ucreatha ndandingakwazi ucreatha anymore so I felt like ndandistuck because la energy ndandinayo ingathi ngoku ithathwe ngabo
abanye abantu ndiyayala ndiuthetha ngayo bhuti wam nam ndikhe ndaba kulo meko yabo uthi ufuna ukwenza but uqomba kuyafana man yabo because lenda iseyo yami yabo like kubiwe iphupha lakho yabo usuka ezinhlungwini zakho kukhona umuntu ongathi uzokunceda aphinde nalo muntu ongathi uzokunceda abe lento uqomokhe uthembele kuyo
yazi ngamacecimba usathane uyalinga because uyawuphuma kwenye into ucimba okay lo umuntu ndiyekile umthema ngosendivume kugqi omnye umuntu ucimba okay ndizamthemba lo aphinde bengoyena yena okunyisayo ukuqomba so uyinavigata njani loo nto because like mna into endiyithandayo mna andikhathali noba ndiseparis noba ndiselondon ndingumxhosa xho soze nditshintshe and uyofumaniseka apha erhawutini wonke umntu xa ifika umntu uyafika iyatshintsha yabona uyabona ii-rappers zinxibela amatshayina mna ndikhalanga mna ndiliqhonda liqaba and ndiyazithanda ubuqaba bam so you being in clear industry and ndiyathanda uthe umngani wakho khona uyabo how is it important for wena to remain grounded kule nto uyenzayo and to not ube distracted by izinto ezininzi ezenzekayo apha eRhawutini
yabona bhuti wam mna ndicinga uba kubalulekile ubana ngaba uhloniphe le nto uyinikiweyo ngaphezu kwezinto zabantu ozibone ngathi zintle because ukulandela yonke into kukwenza uba ngelinye ixesha uhambe uphuncukane nale nto ubuyinikiwe because ingqondo yakho igcwala zizinto ezininzi ezingezo zakho like ezinganamsebenzi kanti ingqondo yakho bekumele uba igcwala yile nto uzoyenza apha eRhawutini so xa ubhizi izinto ezininzi uend up unganalo ixesha lobona ngaba mawuzicinge uba funeke wenze ntoni umzekelo uba ngumntu othungayo xa usoloku usendleleni awunalo ixesha lothunga but if uzinika ixesha loba ube wedwa like ii-ideas ziyavela uba okay ndingenza into ethile ndingenza into ethile yabo so thina sizixakekisa ngezinto ezingasifuniyo ezinganamsebenzi xa sifika apha eRhawutini ezingazukwenzela nto yabo so kubalulekile ubana ngaba yile nto ndidla ngokuthi mna bhuti wam kubalulekile uba ube wedwa yabo because xa uwedwa uyalifumana ixesha lokuzifumana uzicinge yabo yeah
umama uyathanda ukuthi nokubana xa ndibuza i-advice yakhe usoloke ndixelele sithi xa ingonyama ihamba iyozingela ihamba iyodwa ayihambi
nepama
bhuti wam ndizawudlalanya ingoma yakho kuthiwa ingomso lam khawundixelele a little bit because nalena ingoma yeyi khawundixelele uba what ibithini i-thought yakho when you were writing the song what inspired it
bhuti wam le ngoma lena zizinto mani endikhe ndadlula kuzo apha ebomini yabo but ke ngoku andisekho apha ebomini ndisendaweni ebhetele engcono but ke ngoku before loo ngoma ndiyirekhode bendineengqondo ezimbini zobana ngaba uba ndiyayirekhoda le ngoma ndiyirekhodela ntoni ndiyenzela ntoni because ayithethi nam yabo ayithethi ngam but ke ndacinga ubana ngaba kukhona abantu abakule meko ndakhe ndakuyo kuqala so le ngoma mandiyenze ndiyenzele bona kwenzela ubana ngaba izoba thuthuzela uba okay umntu uyakwazi ugqitha kule ngxaki
yo mandidlale this is another track by Nathi titled Ingomso Lam from his brand new album
this is cliffcentral.com
Hey guys, it's the Godmother, and I'm back. Since I said I know Budnati, guys, and yes, Budnati, your new album, Iphupho Labantu, it carries so much depth, low title, leyo, ikhethe kanjani, and what were you trying to say to us?
Le album, siswam, and ifuna ukuqala ndithi, ithiwe ngabantu, ayithiwanga ndim. Imanga yemedia ibine, like, islogan seMankai Media ibekuba iMankai Media liphupha labantu.
Alright.
Yeah, but ke ngoku abantu kuyiva kwabo loo nto baye bacinga uba nangaba ligama le-album. So abantu babe kofacebook besithi iphupha labantu lizawuphuma nini. Saqonda uba asikwazi uba nangaba ke ngoku sithi siyithiye ngelinye igama because abantu ezingqondweni zabo sekubetheleleke iphupha labantu. Sayithiya ngoba liphupha labantu.
Okay.
Yeah.
So already from the few songs that I've heard, Budnati, I've heard that I find la album yakho yokuqala. La album yakho yokuqala, I feel like it's like a song in our feels. So what exactly has changed like in your life inside you that made you write
like
le lighter?
Yeah, ndiye sisami ndiye ndacenga ubana ngaba kubalekile ba. Okay, noma ndithetha ngothando. But mani ngasoloko ndisenza into enye, yabo. Mani ngaphinde nenze nomvula kule album because abantu bayadikeka kuba ubanike into eyi-one oko yabo. So bendizama indlela ubana ngaba okay. Umuntu makakwazi uba noko xa kukhala le album akwazi uba afana danisa nga yabo ungaphuma ukhathazekile yabo okokoko but ke zikhona iingoma ezichukumisa ezifana le ngoma yabo ndizamela ubana ngaba ndiyixube ndiyivanga yabo ukwenzela uba umntu azithathele ingoma yakhe ayithandayo yabo because kubalulekile ubana ngaba xa usenza umculo awenzeli wena wenzela abantu
yazi into ena nto ebhuti sometimes indikayo kwezinye imvumi mhlawumbi kwi-R and B umntu usoloko for 10 years ucula oko walahlwa oko every album walahlwa kunine lahlwa uAdele kudala walahlwa sendisho uba ndiyayisapota le nto into yokubana kunyanzelekile uba as much as ucula ngothando ukwazi ucula ngothando in different angles because uthando it's not just in a relationship
uthando
akusoloko ubuhlungu like uthando sometimes needs to be celebrated because nyani but also awunosoloko ubuyele ekhaya uyaqalana le funa uyenzile loo nto wadlula yenyini mandibuze yeyiphi eyona ngoma okule album ubuyirekhoda obuqomba yo ndiyayithanda le track
kule album ku-album zam zonke budam ndidla ngothi ndizithanda zonke iingoma zam
hayi kodwa bhuti ikhona le hayi bhuti ndiyayazi uba uyazithanda zonke but ikhona le itrek uqomba yho hayi jonga
hayi andifuna ukuqhatha budam but ke ingoma endinothi ndiyayithanda ngoba iyathandwa ngabantu because nam ndithanda le ndithandwa ngabantu umzekelo ukhe wancoma ingoma yam watsho uyayithanda undenza uba mandifike endlini ndiyoyimamela kakuhle uba yintoni ento uyithandayo yabo ndifuna uva ngale ndlela ofa ngayo so eyona ngoma kum ngoku endisayithandayo iqeqe
oh wow actually ndizawuvalisho ngayo actually ingathi ubuyazi ndizawuvalisho ngayo but oman also mandibuze eyona nto endiyithandayo ngomculo wakho is that umculo wakho uyakwazi umamelwa ngabantu basendlini xa ndisithi abantu basendlini ngumculo okwazi udlala emtshatweni ngumculo sikwazi udlala xa sipholile sibraye inyama ngumculo endikwazi udlala uma umamam ufilisha uba eyi ndikhathazekile ndiyakwazi ndidlala ingoma ethile kabunathi ibi xa urekhoda umculo wakho ubinto ubuyicingayeleyo uba ufuna umculo wakho umamelwe ngabantu bonke
ya xa ndisenza umculo bhuti wam ndenza show ubana ngaba uzawumanyelwa ngumntu wonke yabo andicinga uba
ezifowuni zikhalayo guys khani sihloniphe please
ndicinga uba izizathu
manager
ndicinga uba izizathu ezibangela loo nto bhuti wam kukhona indlela wena oncokola ngayo xa uncokola neetshomi zakho onganawuncokola ngayo nomamakho kukhona indlela oncokola ngayo xa ufike ebantwini ongabaziyo ongancokoli ngayo xa uncokola neetshomi zakho so nomculo unjalo kukhona indlela like amagama endiwasebenzisayo xa ngaba ndifuna lo mculo wam umanyelwa ngumntu wonke kufana nomntu wenza i-hip hop xa isenza umculo wenza umculo ozawumanyelwa ngoontanga bakhe naba bantu benza i-hip hop but ke mna ke i-different le yam into ngoba ndifuna umculo wam umanyelwa awunazithuko yabo so yiyo le nto ikwazi umanyelwa ngumntu omdala nomntana
and buti isixhosa sakho sinzulu kakhulu sisidwesile kakhulu eyena nto endithandayo umkhulu wawo omncinci xa imamela ucula kusoloko ebuza yho mama eli gama lithetha ukuthini mama eli gama lithetha ukuthini ndiyamvanga nasencokweni yakhe la magama
mane
uyawajula noba hlawumbi awasebenzi ujula nje kubhuti wakhe xa umculo wakho ubuubona uyibona nje because we live kula maxesha amodern i-culture yethu itend uba iyalahleka yabo abantu abaninzi benditshilo elia umntu xa ishiye i-Eastern Cape ufike eJoburg abe ngomnye umntu xa mbuza uba yeyi inkabi yakho iphi yinto leyo but so ibibalulekile kuwe into yokubana indlela ocula ngayo also iexpresse i-culture yakho
ya bhuti wam ibalulekile kakhulu kum loo nto like ndiye ndacinga ubana ngaba indenza uba ndohluke kunabanye abantu yabo asebekhona because xa ndiza kwenza into eyenziwa ngumntu wonke akukho ndiza kuhluka ngam yabo nale nto ubana ngaba even like kwi-interviews ndisoloko ndisebenza isixhosa yabo indenza loo nto uba ndohluke kunabanye abantu because nam uba bendiziva ingathi kunyanzelekile ndikhumshe yabo bendiza kwenza njengabanye abantu aba bakulaa list kuthiwa yi-broken English ntontoni yabo because nam benza ziva ingathi ndinyanzelekile uba mandithethe isilungu but akunyanzelekanga uba mandithethe isilungu and okwesibini ona bhuti wam enye into endifuna ukuyicacisa kakhulu yabona thina isikakhulu amaxhosa ananoba sicinga uba ngokulahla izinto zethu sibhetele asiqapheli into yobana ngaba yeyona nto isibulalayo yabo because umzekelo uba kokwenu kwenziwa amakhukho uba wena laa bhizinesi yakokwenu ubunoyithatha uyiqhubekise noba wena wenza imakhukho but wenze njengoba ukhulisiwe yabo mhlawumbi okanye besingazusokola njenge-Indians yabona amandiya athatha iibhizinesi zasemakokwawo aziphambile yiyo le nto benezinto zonke so nathi uba singamaxhosa besinokwenza kanjalo
sithathe
ezi zinto sikhuliswa ngazo oba kokwenu kuyalinywa kuthengiswa amathanga wenze laa nto mhlawumbi ngesinemisebenzi sonke
kodwa bhuti wam eyona nto endiqaphelayo singabantu abamnyama even nalapha kwezi femeli siphuma kuzo siyamonelana and xa ucimba wena bona mna most of the time ndithi the reason why singakwazi ukuya to the next level as abantu abamnyama the reason why singakwazi uba zii-Indians into isimple is that siyamonelana uya understand like xa ujonga mhlawumbi i-social media okanye xa ujonga abantu xa bethetha esitratweni you'll find that abona abantu abathetha kakubi ngabo ngabantu abamnyama xa sibona usise eqhuba ibands sawuthi hayi ithengelwe ngumntu iplesa xa sibona umntu enento entle sithi yo uzenza bhetele
kuthiwa uthwele xa ungabi nemali
into ezinjalo yabona laa nto yakho ndandikhe ndava I think it was two years ago laa nto uba wena awufuni thetha isilungu xa uinterviewa ndiyakhumla ndikwisummers athi umntu kwisummers ya lo bhuti ucimba ubhetele bendinqomba kuthe and ngumntu omnyama lo uthetha loo nto instead of uembrace uba that ilanguage zethu zibalulekile we should be allowed kutheni sizawuthi uzenza bhetele so xa ucinga uba wena loo nto leyo isuka phi kutheni simonelana kangaka
eyi bhuta mina uba ile nto uba andiyazi ke noba irayithi loo nto ndizayithetha mhlawumbi okanye into yoba sisuka ebukhobokeni singabantu abamnyama loo nto yabetheleleka sesingamakhoboka nangoo sikhululekileyo senditsho uba ubukhoboka ngoo sebushiyeka ezingqondweni yabo yiyo le nto sizama utsalela naphantsi mhlawumbi ndicinga uba yenziwa yiloo nto leyo yiyo le nto umntu xa engakwazi uthethi like umzekelo xa engathethi english hayi uba xa engakwazi uthethi like xa engathethi english ingathi uzenza ngcono okanye ingathi akazinto ndiyibona ngolo hlobo akazinto yabo ya so mhlawumbi okanye yindlela esikhuliswe ngayo eMzantsi Afrika
yeah before ndibuze umbuzo wam wokugqibela Tina do you have any last questions
yes I do but Nati in terms of inspiration I think you are up there and a lot of musicians should be looking up to you or they are looking up to you. So wena ujonge phi ujonge bani who inspires you yeah locally.
Mna sisom ndijonge kubantu ekudala beku industry. Abantu abahleliyo abangavelanga nje baphinde banyamalala andibajongi abantu abanyamaleleyo. Because anojonga anofunda izinto emntwini ohlulekileyo anofunda izinto emntwini ofe phambi kwexesha kungcono ndijonge kulo usaphilayo yabo so ndijonge ebantwini abaphilayo ekudala beyibambile le nto ndizama ukufunda kubo uba benze kanjani ukuze babe basayibambile nangoku
yazi mna ndiyathanda xa kuthiwa mna ngubantu into endimjongileyo mna ndijonge uthixo qha mna andikwazi ubeka umntu kwilevel umntu xa ndithandaza ndijonge uthixo but ke ndiyakwazi ubona into ezithile emntwini ndithi ndiyayithanda laa nto ayenzayo ngelaa hlobo ndiyakwazi ujonga nomnye ndithi yo ndiyayithanda laa ndlela anxiba ngayo ndiyayithanda indlela adlala ngayo phaa I don't believe laa nto uba funeke sijonge emntwini abantu abangothixo
injalo bhuti wam nyanisile nalapho
bhuti wam mandibuza umbuzo ogqibela ne yabona i-album yakho iphumile ngoku abantu abaninzi bayayithanda abantu abaninzi bayayidlala inkqubo ebheka phambili ihamba njani uzoba ne-tour sensitsho uba
Yeah, sesiqalile bhuti wami sindwendwela abantu siyela abantu apha babakhoyo because sicinga uba kubalulekile ngokuba kungcono siye ebantwini yabo ingapheleli into ekuba abantu basijonge phaa ethivini. Abantu bayafuna uba siye kubo sicule phambi kwabo, so sizama loo nto ke ngoku yabo sesiqalisile siye ebantwini.
Hayi, intle loo nto. Carol, uyayazi bantu ngumntu owenza impahla ne. So xa indwendwe labantu kubalekile mna nalo bhuti sidibane senze into especial yaqonda. So ndiza kucontact yabona nditsho le nto apha on air so abantu bayive. So xa ungareply yebaza abantu bayathi ungareply emails eJoburg bayaqhatha abantu athi umntu ya let's do it masenze. Xa uemaila yo oCarol bakufaka uvoice note. So ngoku ne-evidence ngoku uba phambi kobhuti nathi uthe uzasidibanisa ndifuna udizayina sisebenze into entswempu.
Yabo.
Yeah. But Putnathi enkosi kakhulu man bhuti wami ngouza apha amazwi wakho andihlabe kakhulu ngendlela entle. I think mna le show ndiyenza andingumntu weradio mna and your presenter but le show kum it's a platform where sikwazi ufunda kwabanye abantu uyaqonda and for me the show is for black kids in Eastern Cape who are feeling that oh ndifuna ba ngumculi but and supportwa so xa besiva wena uthetha ngale ndlela uthetha ngayo yaba encourage and I think as abantu abamnyama we need to learn to encourage each other and to build each other so but le nto yenzileyo today it was amazing for me it wasn't about PR it wasn't about it wasn't an interview it was about basi sifunda abantu abasilandelayo
ufunda abantu abasiya
so ke man gqibe ngale track yakho
iqeqe
this is Qeqe by uButnathi and yeah please follow him on social media check out his new album Iphupha Labantu. I think it's one of the best albums I've heard this year definitely and it's something that I play every single day next to Joy Celebration so it gives me esa spirit when I feel down. Tina, I think it's safe to say you're going to come back.
I'm definitely going to come back.
This is her first time on radio, but not. I'm trainer. I'm fundisa.
Una
personality abasiweyo, but usilwekuhlele nje nervous. But iradio into ayithanda ufuna
yena. Ngizo siya ngomzama yazo.
Yeah, but hayi wenze kahle. Next week ngiza kubuya sibo ufuna ukubuya.
All right.
But yeah, thank you guys. The Thread Exchange. Yeah, this is CIB. Thank you for joining us.
This is CliffCentral.com.